yani no see my tia. I ain't fit pressure, so I'm going to see ya. I need to be a big on any tia. Jambeke seti kafoya kapoza ni nile buchwala ni kutuwa buposi. Momo mapia ni woni ni losi. Sia lukolwe kakuli luhozi. Mawile koma witawea kuna kukutia. So sapira woi nile totuwatia. Life kiao piera maulatia. Hakuna nyaka kupangira rilatia.
Ikole ya usapi sa wena enjoy life.
Mgweze music patio.
Itevisa usapi la wena enjoy life.
Sound professional.
Oh, nani, wale kabia. Basi kuchingi, jalize kila.
Hey, girl. Na usapila. Eva kiwuchola wa itekila. Marifasi kima nioka suavela. Kutimela hakuna kukuta. Yoko dringa na fela nevisikita. Kwa savisa kwa mavita. Eva kima kilo kitu by two. Kakuli farifasi kiwani two. Petu walusia mawuru two. Hautawezi watulaka. Feza neke waliko mumulaka. Wa enjoy ya waluaka, yeah.
Ikole ya usapi la wena enjoy life.
Mabanga tavari ni nanisi.
Ikavisa usapi la wena, yeah. Enjoy life.
Ikimuna
mwani imwele kapia. Hawi basi kuchingi itavise kila. Hawi ulawela wai.
Tika mwamo timangala na majansi ya nyu. Timangwira pansi nuyanga na kumwamba. Asilonga za tisevali kumwamba. Tiribe njito na vemu makamba. Asilonga zimuwa isete ya utimba. Vinila tuwoi kumanda kuriboring. Kulipa atirelo nicheza na wini during. Elo kamaira we kulipe repeat. Kulipe na makelo we wasiliti. Shita enjoy life all when mu street. As long as you living I am straight.
ZVibes.co.